Sinigeze menya uko babikora, sinari nzi ko byangora, bisaba ibitambo kubikora. Umutima nawuhaye icyo nsaba, iyi sinsaba mababa, bidashoboka nibyo nabonaga, finari nkumva ari ugukotora. Umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare kubera imibare, bisaba gutuza ugapfa ugasha ku bukare. Nagarutse nsanga umuziki umindu y'igisare, umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare kubera imibare, bisaba gutuza ugapfa ugasha ku bukare. Nagarutse nsanga umuziki umindu y'igisare.
Umenye uburyo ibi bingora, wenda wama respect, wakumva imvune mfite zibu, waje ari umwana yahindutse bibi. Amagara nashyize ibirere ngo mpunde mbone nanjye nguze imibare, kuko ubu buzima ni rare, bisaba gutuza ugashaka ubukare. Kubikora by'ubu ni kare, nka powa nka hunga bigize ibisare, gushaza byinshi nk'iby'intare bitangira umutima ubaye urutare. Imana mfite yibatera guhaba, bacyumva ibindimo bose baratana, mu byanzanye ntiharimo guhatana, mufite umutima mwiza twagorana. Hongo se niyasaze yinjiye muzika yindutse ikirara, mama fukamye arasaba ati muyobore basinanywe itabi. Vision ndiho yari ukuba star, kuko numvaga nkora ibyo nkunze, ni benshi zibyari bitunze, senge warotaga kubona bikunze.
Umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare kubera imibare, bisaba gutuza ugapfa ugasha ku bukare. Nagarutse nsanga umuziki umindu y'igisare, umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare kubera imibare, bisaba gutuza ugapfa ugasha ku bukare. Nagarutse nsanga umuziki umindu y'igisare.
Imihanda yampinduye indani nahinduye isura, kuva aho nzagaciruka ibyanjye reka sinjye bashinja kutumva. Ijambo rya mbere nabwiwe rimbwira yuko bitazana kunda, ibyo nibisanzwe ntibanyurwa, nk'umwanda basaninda kuba abanzi bamungwa, mbikora kuko mbikunda, ntibyagira icyo bintwara, nkamenya arwaye bazanikura. Nkamenya boze bose bikura, izirujama ndahunga, umuryango wanjye ndawutunga. Umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare turatandukanye, ndashaka gukorera mane huzuze ipare, kandi n'insohore zihane zitagusabye ukwame.
Umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare kubera imibare, bisaba gutuza ugapfa ugasha ku bukare. Nagarutse nsanga umuziki umindu y'igisare, umutima wakarazwe n'isuhindu ku rutare, nabikoze hakiri kare kubera imibare, bisaba gutuza ugapfa ugasha ku bukare. Nagarutse nsanga umuziki umindu y'igisare.